Dachimsafi.com.
Leo jini le yupo na macho macho
macho macho.
Oh 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 oh.
Good good good.
Nashukuru baba nimeona umwaka mwingine tena nimeona. Nashukuru baba nimeona umwaka mwingine tena nimeona. I've been your way. Mungu si asumani, Mungu si ingini mashine. Yani kama utani, nimeona mwaka mwingine. Haikuwa rahisi, bila nguvu zako babao. Wanga maibirisi, wote ukanikinga nao.
Wea nafungua mwaka, nampia kulasa. Chalinaanza mwaka unajipata. Nafungia vitasa, wanga magalasa. Wano nichukia stupid mother fanta. Tutaliwa liu,
tutaliwa liu,
tutachoma liu,
batini bona,
tutapati liu, ekote tunakesha liu,
batini ma.
Nashukuru baba nimeuona umwaka mwingine tena nimeuona. Nashukuru saa godi nimeuona umwaka mwingine. Pole ni madui zangu, umwaka menishindwa mbwa njini. Mmesahau Mungu wangu, ana nguvu kuliko njini. Oya, leo leo, leo na fulani sishikwe. Leo leo, leo ni acheni nipatike. Oya masela we, leo tutalala wapi? Oya majita we, vaiburi yanzie wapi? Oya nyosha chupa juu, kama umeona mwaka. Pigia makofi kama umeona mwaka. Basi pigia kilili kama umeona mwaka. Mkumbatie mwenzio kama umeona mwaka. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year.
Nimeona mimi.
Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year.
Tumeona.
Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year.
Tumeona.
Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year.
Macho macho baba, iapa wameka. Iye manyau, apo umepiga kama zombi. Ini Wasafi, Wasafi. Nakubaliana na wanangu wa bichi malewa. We mwanangu manyo, utawaua gaga. We good way.
Dachimsafi.com.